Yeah, I'm Buck nigga. Yeah,
you know my man.
Any four times there, my day was sitting.
About time you did like
Leo Feli, Maka Feli,
the one you know,
the best rap alive, yeah.
Shut you up.
God bless the young grim, before girls the rap, nigga, kwanza girls a belt. Isinge kuwa sponsor, nigga, singe kuwa shit. Unge kuwa kibera, uki struggle on a rent, uki try sport pesa, uki master bet with a picture of my bitch on your wall, uki master bet. You still a boy, ni vilo lolewa mapema. Mr. Selfish, wajibioli watema. But uta selfish, ili skuwa mlame, takutema, ha? Mina kuwa ndon one man, kagita. Kisha nikufanya lost boy nigga kifrikita. Cause kwa rap we ni minor. Ato wandikiwe mistari na kageni nigga wiz come up na classic. Jinako wiz kuwa kubwa watu wandiki in capital. Bila media unge hit atu unge kuwa social. Zako niku bite lines. Unge kuwa nafanya gospel si babu unge kosa verses. Day animals kwa rap juu ya pana orphanage. Naka umekati buda basi tiwa na savage. Woji day sana na majuwe ndaka luggage. Natuleti dojo kwa nation. Zako niku ball na donation. Alafu unaringa and we all know libe wana pinye kamemba. Demi yako ni block afirembi juni memgeuza referee. Fudhi zangu kwa lips zake zimefunga kambi kirefugee. Join wakibisi juma fans wako wote refugee. And by the time you coming from the top kibera I'll be king. Yeah, round here on your ways that okay come join a Lucifer. Mundo sharp beat come back a cheer FIFA. Na yon line siyo yako peke. After this mtakuwa mkimbanga na mwogopa tufeli peke. Ini ale wote walikuwa na run the game before we lose catch unit. Wakijidai gentlemen sayona mapesa kama Bobby after me spendi ya madame kabunet.
He's a man, he's a joke. Chini man.
Umecheza ngoma iTunes. Na pesa unalipu hata iwezi buy Apple. Bude rudi jo mdundo. Mafans wako wana do. I'ma buy downloads na views kama brand omono. Mbunga chafu juu that is good. Oneza uliza omo. Alafu endelea kuni block Facebook na Insta. Na mimi ndo MCM wako sister. Tulia ni mlambe ni mwacha kiwa lose kako insta rwabe. Nubakia unaseju kwa igemi ndo unruli kamu gabi. Four town, Lord of Mercy, mina die revenge. Hama rapper wana form wanye share my bench. Chenye wawo wana imba. Swizi D-Dat unu ika never go international. Mkirap kama Timmy D-Dat. Amu ule rapo wa mwisho kwa ile song ya goody goody. After ED samwezi kuwa still alive. Ata mkirekodiwa na maji maji. Baba yao ni jina kaba, baba yao ambia Johnny Bravo. Wanyama wote na warudisha savo. Unajita papu umeze nani kata ufte Jonah Choco Bible. Na empire mebaki ni serious. Yo ingine ni shame mada na nikawacha boss. So wali mbaya nwa big boy mjoko funeral.
Yeah man, sweat dry man. Yeah,
Lil Feli in the building. Before I'm reply, tabide mekuwa makini. Mkwe wabishi kama Nicky, amnitishi hata mkijana niki wapili. Nasikia unateta nili this king, na miss kumbuki nikiji this mimi. Zenyu huni kwa choo, kwa choo. Kweni boss mnafanya nini? Amwezi niambia mko straight, atiju mna bros no pera mini. Anyway, ndeleni kupine kina two chains na quali. But rani alisema kumake it, lazima mshushe suwale. Feli bado uno, in case you didn't know. Shikoto jidei semenya kwa ivasa, lazima ni kuchoreshe basa. Kudeli na wewe si lazima ni get personal, we na kukutaka lesa. Unajichocha jumu waga na deto, unokajipaka nivea. Say unadhani ukona enough protection. Bitch you made it through connection. I'm wireless but still connected to every nation. Those day beef na msichana. Two times a kunyesha na zidei matope bana. Yo disi ya kulikuwa na lane 2 moja better phones a China. Say unashuka nikipanda pay car designer. Alafu unajichocha na coke studio. Na zako ni kupigwa coke studio. Acha mziki pigwa maji Nairobi. At least unaweza andikuwa Nairobi water. Na nyima ni gauni snitch pamoja na umap coming on this. I hope mnajua FC Porto ni team. So I hope nikikushoshi Porto utakati. Unless we ni mluu ya kutoka kachi Guieno. Ama ni kuite kino. Na kukachi ni kushone place kaki no. Young dreamer for life. Shout out to my homie walking. And poly mine I got you bro.
Yes sir.
Isi lazima mreply ndo mpatia siyangu fam. Man I'm already famous.
Mwema Google Feli man.
I'm making money while you making babies. Yo man I move your shorts. Yeah. Started from the bottom now we're here. Na yote ni BD. God bless the young dreamer.
God bless you.
Respect King.
King Feli.
Ato Somali unita warrior Wesley. Yeah.
Yeah.
The one and only.
The one and only.
Unruly King,
Shakur,
Lil Feli, Maka Feli,
Lil Feli,
Young Dreamer. Sign up, boy. Gucci everything.
Shout out to my engineer, KW.